talking shit about who?
Yeah.
Last time, the way to the way, tearing, 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 tearing,